Sobonana nge-25 ke.
Awu, washesha ngokuhamba kwenze njani?
Asiqedanga?
Qedanga. Bengisathi ngizokwazisa abangani bami nje. Yabona lo nguqeda uxolo. Loya ke nguyimpi kayiphela uphunyuka bembetho.
Songa mla.
Lona ke ngusefa sonke isigebenge singakhuzeka usuka sambe.
Sawana.
Nami ngiyakubona.
Ngiyethemba ukuthi ngeke uzumphoxa ngithi.
No, never Rashak. Never.
Mawunenkinga, ikhona iloan engeke kufake enkingeni. I-personal loan yase-Absa, ayikho indawo engakunika inzalo ephansi njengale. Leso isithembiso. Nge-Absa, phila kangcono, uphumelele, kunembandela.